kimbia. Ila hapa ni sauti ya babu yao, kabali yao, dawa yao, miaka ni acho sishike. Are you ready? RBK hapa wisi boy wa mjani. Wisi for my America. Yo, we jamani, we dada, mchezo gani unaocheza? Miguju kukuna nasi, wanaweza. Na wizi mdogo mdogo na kuchombeza. We, mpaka unaongea Kiingereza. We ani I love you, unasema I need you. Adebi unasema I miss you, unasema baby kiss me. Basi njotu cheze scrap, scrap, scrap. Basi njotu lupe scrap, scrap. Basi njo tucheze scrap, scrap, scrap. Basi njo tuluke scrap, scrap, scrap. We uyu de mwake nani, alipandisha midadi, anatafuta lawama. We mwambie ni bwana, we uyu de mwake nani, alipandisha midadi, anatafuta lawama. We mwambie ni bwana, kajari zivani kwanza kalipandisha midadi. We na bebe chaya nae kalipandisha midadi. We stashikide kwanza kalipandisha midadi. We na velo chula nae kalipandisha midadi. Njo tuches scrap, scrap, scrap. Basi njo tuluke scrap, scrap, scrap. Basi njo tuches scrap, scrap, scrap. Basi njo tuluke scrap, scrap, scrap. Mina sema sula una shepu una ata kuchesa ujui. Na kama unajua kuchesa ingia kati tuone. Oya we, ata kuchesa ujui. Na kama unajua kuchesa ingia kati. Mina sema fluwa, baja chesa kwa unataga tuende fluwa. Baja chesa kwa unataga tuende fluwa. Baja chesa kwa unataga tuende fluwa. Baja chesa kwa unataga. We uyu de mwake nani, alipandisha midadi, anatafuta lawama. We mwambie ni bwana, we uyu de mwake nani, kanipandisha midadi. Chula kanipandisha midadi, kanipandisha midadi. Cheki kanipandisha midadi, kanipandisha midadi. Ona kanipandisha midadi, kanipandisha midadi. We kaja we masepetu nae kanipandisha midadi. We jakilini wopa nae kanipandisha midadi. We kaja baluti nae.
Hamna kazi.
Basi njo tucheze scrap, scrap, scrap. Basi njo tuluke scrap, scrap, scrap. Basi njo tucheze scrap, scrap, scrap. Basi njo tuluke scrap, scrap, scrap. Oya kaji changa changa madolari kanunua kitanda. Baada ya wiki mbili kakamata demu msabwanda. Kaenda na egeto kibasangi amejipanga. We mida ya show show chula kafunja kitanda. Na msambwanda, na msambwanda. Kafunja kitanda, 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 na msambwanda.
Mix, 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 mix.